Kwa wina haba kuguwa kufama wanga kuminaviri agava mbendo vendo lia Great Lakes Region wano mstamazinga Africa baga mantuwacha aluwa wetavu wabwa kuguwa wali no kubuda abuda abantu wabwa kosedu utabangu kwa mumaka wanwaga mbantu wa sana wabewe chukwole woku labanga haba kuguwa no beyongela kukubonje payambeko mkuda abulu labo haba nyigirizi dua huo utabangu kwa mumaka katinga sinzira mlukunga notegeke duo kukubaga nyebidozo kunsonge no wano mkampalo walero ambasada Edith na Mutebi Nsubuga okuva ministry y'ensonga z'ebweru w'eggwanga ategeezezza nti amawanga gano galina okukolera awamu okulaba nga gafuna obusobozi obwetaagisa okulwanyisa obutabanguko mu maka awamu n'okufuna abakugu abamala abalina okubudaabuda abo aba abakoseddwa ekizibu kino.
Kati ne mu region ekigendererwa ne region zonna ensizoni 12 fenna tubeere nga tuwogera kimu tukola kimu tukwakikwasaganyiza wamu okulaba nti ate ekigwa ekongo tekidda Uganda ekigwa Uganda tekidda Burundi kubanga tulabye nti Uganda bwebanga teteredde oboolyawo ne Rwanda tusobola kutereera oboolyawo ne Burundi tosobola kutereera kugamba eddembe mu nsi emu likiwoya eddembe mu region mwonna kati bwe tuba nga kikikutteko e Uganda ne bakikwatako e Rwanda nebatereze mbelewa e Burundi tena wamu kija kutebenkira.